Leviticus 18 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yisho kubantwana bayizwayele ukuthi kubo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 3. Ningenze ngomsebenzi yezwe laseGibhithe enahlala kulo, ningenzi futhi njengomsebenzi yezwe laseKhanani enginiyisa kulo, ningahambi ngemithetho yabo. Verse 4. Nenze izahlulelo zami, nigcine imithetho yami ukuba nihambe ngayo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 5. Ngalokho anokugcina izimiso zami nezahlulelo zami, uma umuntu ezenza uyakuphila ngazo, nginguJehova. Verse 6. Makungasondeli umuntu kwakubo ukwambula ubunqunu bakhe, nginguJehova. Verse 7. Ubunqunu bukayihlo, ubunqunu bukanyoko, ungabumbuli, ungunyoko, ungambuli ubunqunu bakhe. Verse 8. Ubunqunu bomkayihlo, ungabumbuli, kungubunqunu bukayihlo. Verse 9. Ungambuli ubunqunu bukadadewenu, indodakazi kayihlo, noma indodakazi kanyoko, noma ezelwe kini, noma ezelwe kwelinye. Ungambuli ubunqunu babo. Verse 10. Ungambuli ubunqunu bendodakazi yendodana yakho, noma obendodakazi yendodakazi yakho. Ayukwambula ubunqunu babo ngokuba obabo bungubunqunu bakho. Verse 11. Ungambuli ubunqunu bendodakazi yomkayihlo ezelwe nguyihlo, ungudadewenu, awuyukwambula ubunqunu bakhe. Verse 12. Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kayihlo, uyisihlobo sikayihlo. Verse 13. Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kanyoko, ngokuba uyisihlobo sikanyoko. Verse 14. Ungambuli ubunqunu bomfowabo kayihlo, ungasondeli kumkakhe, unguyihlokazi. Verse 15.
Ungambuli ubunqunu bukamalokazana wakho, ungumkandodana yakho, awuyukwambula ubunqunu bakhe.
Verse 16. Ungambuli ubunqunu bomkamfowenu, kungubunqunu bomfowenu. Verse 17. Ungambuli ubunqunu bowesifazane kanye nobendodakazi yakhe, ungathathi indodakazi yendodana yakhe, noma indodakazi yendodakazi yakhe, ukwambula ubunqunu bayo ngokuba bayizihlobo, kungukonakala. Verse 18. Ungathathi owesifazane kanye nodadewabo ukuba kwambule ubunqunu bakhe kanye nomunye esekhona aze ambange. Verse 19. Ungasondeli kowesifazane kwambule ubunqunu bakhe esangcolile ngokungcola kwakhe. Verse 20.
Ungalali nomkamakhelwane ukuzingcolisa ngaye.
Verse 21. Unganikeli ngenzalo yakho ukuyahlukanisela kumoloki. Ungahlambalazi igama likaNkulunkulu wakho, nginguJehova. Verse 22. Ungalani owesifazane njenganowesifazane kuyisinengiso. Verse 23. Ungalani esilwane ukuzingcolisa ngaso, nowesifazane makangangeni phambi kwesilwane ukubalale naso, kuyichilo. Verse 24. Ningazingcolisi nangeyodwa yalezo zinto, ngokuba ngazo zonke lezo zinto lezi zizwe engizigcosha phambi kwakho. Verse 25. Izwe lingcolile, ngalokho ngahambela ububi balo kulo, izwe lahlanza abantu balo. Verse 26. Gcinani izimiso zami nezahlulelo zami, ningezi nesisotho salezo zinengiso, noma owokuzalwa ekhaya, noma umfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu. Verse 27. Ngoba zonke lezo zinengiso bazenza abantu belolwezo ababekhona phambi kwenu, izwe selangcola. Verse 28. Ukuze izwe linganihlanzi nani nxa nilingcolisa njengalokho lahlanza isizwe esasikhona phambi kwenu. Verse 29. Ngoba bonke abenza lezo zinengiso, yebo, abazenzayo bayakunqunywa kubantu bakubo. Verse 30. Ngalokho gcinani isiyalezo sami ukuba ningenzi nalinye lalowo masiko anengekayo ayenziwa ngaphambi kwenu, ningazingcolisi ngawo, nginguJehova uNkulunkulu wenu.